信的。
Kama kifaranga cha kuku mkumbate nisije kuliwa na mwewe. Wakakunywa na supu kwenye banda letu kaniacha mwenyewe.
Cause I love you,
I do everything but I'm here for you nana.
Kwa sababu
nakupenda na nipenda sila isikuachana.
Hasira nibembeleze, kifua nikudekeze, sogea kunongoneze.
Amimi nawe
forever,
nikapata kama wewe
forever.
But there's something beautiful. Niende na wewe, niende na wewe.
Tukale bata this whole day.
Oh la la la.
Uwepo karibu yangu narende. Mini wako niamini, nakula yamini, ahela duniani, nisikwe na wewe. Hasila nibembeleze, kifua nikudeke, sogea kunongoneze.
La la
forever,
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 forever.